Hata ye sentebe w'olukiiko olugatta abasomesa ssaako n'abazadde ku ssomero lya Nakibembe Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Bugweri, Sabamani Muwabe, yasabye gavumenti okuvaayo okubeera ng'eteeka amazzi ku masomero ga gavumenti olw'ekisobozesa abayizi okusoma bulungi nga n'obuyonjo bukuumibwa.
N'amaadhi ku isomero kuzaayo batwala amaadhi. Kale twasaba gavumenti yebana obusobozi bonabona eyambe essomero ly'e Nakibembe, kuba abaana engeri ekiviira ku abaana okubatomera kuba bazaayo basobola kutwala amaadhi nifeezi kuzira. N'ekindi, embeera y'amayumba ag'abasomesa gali mu mbeera mbi, gazira ku ndigi, abasomesa bazira gabatenduka bavuira kuluya abasinga bungi.